Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
yeah. Yeah. Baliolo uza chiri wa chitianga batula batu vimba bivaluma batya manye miti majigunda. Yo, Jimmy Dark Swagger. Wansulo vula muna uva mkwe sanyu sanze ndaba chechisinga bia kwenchi malira. Hey. Mujima bango nulavu ya tuva mutanku vilanga temusu wanyo ndifuna singa. Mupika lavu ya mpika matirio chuka ya kalambe renga Romeo buonko yenda. Woko yinamanda. Baby ozo nafunye biro ozo mutima kungamba tolina wange na chanyo koyo kuloza. Yo biro ozo nafunye biro ozo mutima kungamba tolina wange na chanyo koyo kuloza. Na kugamba singa malaika tino njagala mukazi nga yatuka uwo yagala otya mbatumye abatume tobatya kimuli kyange kino mami w'omugambe ku bino kanyonyi kangojje nkutumye nkukumise majje ebirowoozo nafunye ebirowoozo mutima gungamba tolina wange natya nnyo ng'oyo okulowooza. Yo, ebirowoozo nafunye ebirowoozo mutima gungamba tolina wange natya nnyo ng'oyo okulowooza.
Batolowooza kiri bakijja nga batula batuvimba bibaluma bakyamanya emitima gigunda.
Oh gosh, it's on records.